za uliumbwa juu yangu. Ndo maana na kuangaikia, hata kidogo nachopata ni cha kwako. Baby usinivunje moyo, chakula kishuki. Nisipokona mababy la kwako na lana kiapo. Baby wangu teshi nawe, oga litoto, sifulizi kimoko. Tongezo ujuzi nita kuchora, tena kwa ukali wako. Umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu, filo na jishuku. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me? Alafu baby wezi juu tamuwa tunda bila kulimenya. Mie tayari shazidio, ongeza utamu tena koleza. Mara ho, yo miguno, sijiwezi mi. Furaibo, na mikosino, sijiwezi. Yani palo kinibusu, filo na jishuku. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me?